waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada 10-ka fiidnimo ama kaga soo cesho websaiteka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s .com.au xariijin soomaali shirkadda macdanta qodda ee adani oo indiya laga leeyahay daynta dowladda lagu leeyahay iyo la shaqaynta xisbiyada waaweyn inay la shaqaynayaan iyo in kale xisbiga One Nation ayaa ahaa arrimaha ugu waaweyn ee ololaha doorashada lagu soo qaaday arrimahaas ayaana ugu weynaa kuwa looga dooday doodda keliya ee dhexmartay musharaxiinta sky news ayaa si toosa u tabiyey doodda iyadoo ay fadhiyeen goobta 100 codeeyayaal aan go'aan weli gaarin cidda ay u codayn doonaan musharaxiintana lama siin fursad ay isku qariyaan ololaha premierada Anastasia Palaszczuk ayaa ku qotomay ballan ay ku qaaday inay Great Barrier Reef oo ah goob badda ku taal oo aad loo xafido inay markaasi ilaaliso waxay kaloo ballan qaaday inay adeegyo waxbarasho bixiso iyo inay fuliso ama hagaajiso caymiska dadka naafada ee NDIS-ta loo yaqaano laakiin diiradda ugu weyn waxay saaraysaa shaqo abuurka intii doodda lagu jirayna waxay ballan qaaday inay mudnaanta koowaad arintaasi siin doonto
issue facing Queensland at the moment is jobs and employment and today we had some really good news for Queensland with 134,300 jobs being created
arinta Queensland ay wajahayso hadda waa arinta shaqooyinka maanta waxaa runtii Queensland u soo baxay war aad u fiican oo ah in 134,300 oo shaqooyin la abuuray wixii ka dambeeyay markaan xilka qabanay taasna waxaa lagu gaaray wada shaqaynta ganacsatada laakiin waxaan sidoo kale ognahay in dawladda looga baahan yahay inay adeegyo bixiso sida kuwa caafimaadka waxbarashada oo muhiim u ah in gobolkani uu kobco Ms. Palaszczuk iyo hogaamiyaha xisbiga Liberal National Team Nicholas ayaa labaduba ku guul daraystay inay ballan qaadaan siday wax uga qaban lahaayeen daynta gobolka lagu leeyahay oo faraha ka sii baxaysa oo gaari doonta baa la yiri 81 billion oo dollar sanadka 2021-ka si la mid ah tan Ms. Palaszczuk Mr. Nicholas wuxuu ballan qaadayaa inuu xirayo farqiga xagga adeegyada caafimaadka ah wuxuu sidoo kale doonayaa inuu shaqooyin dheeraada u abuuro gobolka laakiin wuxuu uga duwanaa premierada wuxuu taageersan yahay in shirkadda Adani ee muranka badan dhalisay ay shaqooyin abuuri doonto Mr. Nicholas ayaa sheegay in xisbigiisu uu ugu haboon yahay inuu Queensland hore u mariyo
I came to Queensland as a 12-year-old. My mum and dad came up here and invested in a small business. But they took a chance. They saw the opportunity that
Waxaan Queensland imid aniga oo 12 jir ah. Hooyaday iyo aabahay waxay halkan u yimaadeen inay ganacsi yar maal gashadaan. Waxay arkeen fursadaha ka jiray Queensland oo canshuur yar gobolkan uu qaadayay oo hadii aad xoog u shaqeyso aad guulo ka gaari kartaa ganacsigaaga. Marka su'aasha doorashadan waxay noqonaysaa yaad aaminsan tahay inuu abuuri karo fursad taas la mid ah. Waxaan kala cadeyn in xisbiga LNP ay aqbalayaan taageerada One Nation iyo in kale. Su'aashaas ayaa weli taagan iyadoo Mr. Nicholas uu markasta iska dhagatirayay su'aashaas intii doodda lagu jiray. Steve Dixon oo ah musharaxa One Nation ayaa doonaya inuu yareeyo qarashaadka ama lacagaha korontada uga baxa ree Queensland. Wuxuu sheegay in codbixiyaashu ay doortaan One Nation haddii ay doonayaan mustaqbal fiican.
The parties have absolutely lost their way. Cost of energy has gone through the roof, cost of living generally. We've got a plan to drop the cost of energy by 20%.
Xisbiyada waaweyn wada qalada ayay ku socdaan qiimaha korontadu cirka ayuu isku shareeray. Qiimaha nolosha guud ahaan sidoo kale cirka ayay tartay. Waxaan leenahay qorshe aanu ku dhimayno qiimaha korontada 200% oo guryaha iyo waliba ganacsatadaba ah. Waxaan doonaynaa inaan mustaqbal u abuurna caruurteena iyo caruurtooda sida kaliya ee lagu gaari karana waa inaad doorataan One Nation. Carter's Australia Party ama xisbiga Carter Australia ayaan isagu ka qaybgalin dooda halka Greenku ay sheegeen inaan laguba casuumin. Inkastoo aragtiyo kala duwan lagu soo bandhigay dooda, dhammaan saddexda musharax iyo dadkii daawanayay ayaa hal mid isku raacsanaa.
Who actually thinks this Adani mine should go ahead? Hands up. A few.
yaa qaba in shirkadda adaani ee macdanta qudda loo ogolaado inay hawsheeda bilowdo markii la tiriyey dadkii gacanta taageena dhowr qof oo keliya ayay noqdeen. Waxaa la weydiiyey yaa qaba in dowladda federaalka iyo tan gobolku inay daymo dulsaar yar siiso shirkaddan macdanta qodda, cidna gacanta may taagin. Markii lasoo afjaray doodana, miss Baalashey ayaa la sheegay inay doodda ku guulaysatay iyadoo la tiriyey boqolkii qof ee goobta ku sugnaa cidda ay u codayn lahaayeen. Hadda markay dhagaysteen doodda, 60% miss Baalashey ayaa heshay. Tim Nicholas ayaa 12% helay, halka Steve Dixon oo One Nation ka tirsan uu helay 10%. 18% ayaan iyagu weli go'aansan cidda ay u codayn lahaayeen. Queensland ayaa goobaha codaynta u dareeri doona 25th November.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha SBS toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10:00 PM, ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo SBS Radio app. Booqo sbs.com.au/somali.